Mumbira yemu wabadde wakasatira kuyafesa ekitongole ky'amasanyalaze mu kibuga Masaka. Abakwasi b'ensenene be basazze ko yafesa ezo nga beemulugunya olw'amasanyalaze agavaavaako. Saalongo Tomusange Kayinja.
Abasenene bano omubadde abaami n'abakyala nga abamu bavudde Ssembabule, Kaliisizo, Bigasa, Rakai, abalala bavudde mu Nnyendo ne mu kibuga wakati wamu n'ewalala beekalakaasizza nga bakutte ebipande ebiriko ebigambo ebigamba nti tukooye amasannyalaze agatabeerako, tukooye enzikiza, aba UEDC batuviire umeme bagikomyewo n'ebirala bingi. Bazze batambuza bigere era wabaddewo akasattiro. Abasirikale abakuuma ofiisi z'amasannyalaze mu kibuga Masaka balabye tebaabasobole kwe kuyita poliisi ekkakkanya obujagalalo, wabula weetuukidde ng'abakulu mu kitongole bamaze okukkirizaako abakulembeze b'abasenene abamu nga bano bakulembeddwamu ssentebe waabwe Crash Katongole babayingiza emmanju mu yaadi y'ekitongole kino basobole okuteesa.
Weetaaga ssente nzijjewa era bwe mbatukuwadde ssente n'ogasala umeme ng'ekyali wano bagavangako naye nga tusinga mwe UDCL bwe mukola. Tukiriza UDCL mutuyisiza bubi faare ensenene, tukiriza mutuyisiza bubi
abatuuze abalala
kiba ensenene bokka abatuuze bonna
abatuuze nga bagamba nti ab'ensenene batta amasanyalaze gaffe ate nga naffe fe tukolera ku masanyalaze sinoonya kutta amasanyalaze weziba tegaliiko tetuyinza kukola kati
akulira UDCL mu kitundu ekyaggweza Masaka ne Mpiki Kabanda Michael abadde ne territory engineer n'abalala betondedde abasenene ne bategeeza nti nabo nga UEDCL sibe bajjako amasannyalaze mu bugenderevu, nti kuba amasannyalaze bwe gatabeerako nabo bafiirizibwa, kikuba omulimu ogwabwe omukulu gwa kutunda amasannyalaze.
Nakabeera Masaka kuva 2022 era embeera eno we busasagira abakyamani oba okuwuliziganya kwe kubadde kuganye obazi ebisale ebisinga kubeera kuwuliziganya kwe kuleetawo embeera bweti, naye abantu baba bawuliziganya embeera bweti tekola ki tebeerawo.
Abakwasi b'ensenene baloopya abantu be balumiriza nti bakozi ba UEDCL nti kuba buli masanyalaze lwe gavaako bakira mu mmotoka ekitongole ekiro okubasondamu ssente mu babaddiza amasannyalaze ne basaba UEDCL ebawe olukusa babeekolereko nga babalabye, wabula kino aba UEDCL bakigaanye nti kujja kuba kutwalira amateeka mu ngalo. Saalongo Tomusange Kayinja ku CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City.